heartwordmusic@bz.com.
Batseni, batseni, yeah, batseni, yeah, zondi yendela. Siko kuwawa, moyo kuzuza, nifuna funa mtendele. Na yesa yesa, bainendeka, kutindi peze mtendele. Kanika inendeka uye patseni tendele mwina vuto ndine kudizi sanko zanga sosa yendela mundi tandize sekulani maso anga kutindi wone moyenela Lilo anga mundi sinte nilingalile moyenela uye patseni
zondi yenela
patse
zondi yenela
e patseni
zondi yenela zondi yenela
ikale
muntu pambana
chito yanga
ikale u pambana
keni yanga Anjalanga
Nikale upambana
Uye batseni
Zondi yendela
Batse
Zondi yendela
Uye batseni
Zondi yendela
Batse
Zondi yendela
Nikale
Muntu upambana
Chito yanga
Nikale upambana
Uye pakeni yanga
Nikale upambana
Panjalanga
Nikale upambana
Tsokoleli muditandize kutitisange woyenela kanisa banja bena simavuta atseni kazi woyenela amunanga mbili ena zimbala ngondo ipuna puna woyenela Inumulungu Usalole chite manyazi Sintu zose Zomwe ndipange Uye zikale zoyenela Uye batseni
Zondiyenela
Batse
Zondiyenela
Uye batseni
Zondiyenela
Batse
Zondiyenela
Nikale
Yeah.